Celukubonga kumama Celukubonga yesaphila Celukubonga kumama
Celukubonga kumama wami
yesaphila
Celukubonga yesaphila
kumama
Celukubonga kumama wami Celukubonga esaphila
Ngekathuba
bengasekho umama
wena
wayewefuka nathi esabela ukuthi sikhule Ngekathuba bengasekho umama
wena
wayewefuka nathi esabela ukuthi sikhule Oh,
Siti usizi lwami
Usizi lwami
Awu
Kungaluhleki
Kubana mangizenzanga
Kubana mangizenzanga
Njengoba
ngihlupheka